olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua ato tonu i le vai aso nei, le aso lua se fulu male lua o novema, le ono se fulu tausanga talu o na tangata valeina pe fasiotia le peresetene o Amerika, John Fitzgerald Kennedy, po o John F. Kennedy, JFK, ia po o Kennedy, e pe ona faaingoa ina i Samoa. E fasiotia o ia i Dallas, Texas, ua faa se fulu male ono tausanga lo na matua. I se toetepa i le ono se fulu tausanga talu ona fasiotia JFK, na saunoa Bruce Walper o le United States Study Center i le Universite o Sini, o le ese senga o John F. K. po John F. Kennedy maisi peresetene i luma atu, ona o le awala na ia mafaia o na aungani ma iei tangata o lona atunuu i le talia ina o na manatu. O le taimi fo'i o le tula i mai o JFK malana campaign, o taimi o le talutalu fou, o le fa'aonga ina o le televise mō fiso o ta inga.
He was the new generation breakthrough leader after World War II, and he really wanted to get America moving again. And people got caught up in his sense of style. And given his youth, and especially his vigor, his energy, his style, his charisma, he was the first television president, really.
Okay, neti na fa'anau le aso lua se fulu male iva o me, afe iva se lau se fulu male fitu i Brooklyn, Massachusetts. Na awa i le military a America o se lieutenant i le Navy, i le taua lona lua o le lalolangi i le Pasifika, so so oai ma le palo taina o ia e avea masui o Massachusetts i le fono faitu la fono i le tausanga e afe iva se lau fa fitu. So so oai ma le palo taina i le senate i le afe iva se lau lima se fulu male tolu o le tausanga fo i le ana fa aipo i poai i a Jacqueline Lee Bouvier po o Jackie Kennedy e pei ona lausi i la fia muli muli ane. I palota o le tausanga afe iva se lau ono se fulu na manu malo oai JFK i a Richard Nixon i le tauanga mo le tofi peresetene o Amerika na ave ai o ia ma peresetene au pito la ititi o Amerika.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
The torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace.
Le Silverfonga or John F. Kennedy. O le taimi lea o le fesaua ina o le vā o mālo talu mai le whaai unga o le tauolona lua o le lalolangi, ai maise i le vā o Amerika ma le uni o mālo kominisi i le Soviet Union i lalo Rusia. I tutonu o Amerika lava ia na mōli mawina i le mālosi o le whinaunga mō a ia atatau ma a ia atutusa tangata uli le Civil Rights Movement ma lona taitai e pei o Martin Luther King. Nā toetoe lava a whaia se taua i le vāo Amerika ma le Soviet Union i le tausanga e a feiva se lauono se fulmale lua, ina ua le manuia se tau mawhainga a Amerika e oso fai ma whaoa le motu Cuba, ai o langolango ina e Rusia po le Soviet Union le peresetene o le motu Fidel Castro. O le taua lea, ana taunuu, masalo o se lalolangi matua ese tātou te dodofo ai aso nei, ona o se taua, se manue whaaonga ina i le malo sini ukilia. E pe ona sa anua Bruce Walpe, o le file mu, na mawhai ona whi utangai i le vāo John F. Kennedy, ma le peresetene o le Soviet Union, Nikita Khrushchev.
So suddenly Kennedy was faced with a direct threat to the United States. Kennedy sat with his men, they were all men, in the room for 13 days. And deliberated and acted and opened channels, threatened war until finally a solution was reached. But at that time, I mean, everyone, the whole world was seized with it. I think everyone who went through the experience believed they were just a hair's breadth away from a nuclear catastrophe. But ultimately, it worked. And that was it. That was the apex of his presidency. There's no question about that.
Bruce Walpe or Lee University of Sydney. I Amerika o le sa vali fi le muna taita ia e Reverend Martin Luther King Jr. I le Aio Washington, I le masino o kuso afe iwa se la uona se fulmalatolu, lea na ia alangai I lana launga la wiloa I Have a Dream, na ia vala a wai moa ia tatau maa ia tutusa tangata umo I Amerika, ai mai se I tangata uli. O taimi ia, o le tele o le faailunga lanu, mawhainga whaapito ese I tangata uli Amerika. Na sa anua Bruce Wolper, o le tūlafono le Civil Rights Act, na whaavaina John F. Kennedy, ai na whatoa pāsia I lalo le peresetene Lyndon Johnson, I le afei vasela uono se fulumalwha, ina ua maliu JFK.
The March on Washington occurred just a few months before he died. And he was, accounts of that day show that the White House was very nervous about it. And would it get out of hand? Would there be violence and so forth? He did not appear at the rally himself. It showed an ambivalence, which was based on not where his heart is, but where his political head was. So the verdict is open in history as to where ultimately he would land. Did he want civil rights? Yes. How fast? Not as fast as many wanted.
Ile masina ono vema feiva se la uono se fulmaratolu. Na ACSDI John F. Kennedy I Texas, ile amatanga o lana campaign, mō pālota o le afeiva se la uono fa, o sana tau mwhainga, e toe avea o ia ma peresetene o Amerika, I se paia ingano na lua. Peitai ile aso lua se fulmane lua o novema, ile ono se fulu tausanga o tuanai, na whana inai e se tangata John F. Kennedy, ai o malanga ile ta avale whaapitoa e fe avea e ile peresetene I Dallas, E. Texas.
His rendezvous with grim destiny begins a little after noontime as his plane lands in Dallas. Earlier, he had received a tumultuous reception in Fort Worth, and now more thousands are waiting to greet him in downtown Dallas. But death is less than one short hour away. At 1:25, the motorcade moves into the downtown area. Death is 6 minutes away. In a warehouse, a sniper with a rifle poised waits.
E awhaitu la na vaai, ai au maia le reporti ua maliu J.F. Kennedy, po ua maliu John F. Kennedy I le whalemai le Parkland Memorial Hospital.
I guess it would have to be likened to the assassination of Abraham Lincoln, where you have the leader of a nation coming through a period of challenge, absolutely cut down, and the country devastated. So there is, for everyone who was alive at that time, and in fact for the world since, there was a before Kennedy was killed, and an after Kennedy was killed. And the after was the sense of, do we have control of our destiny? So America, I think, was left at the end, and it's still occurring, with a profound sense of insecurity about the future.
Bruce Wapa, Ole Universite o Sini. Nasaisaia ma molia se tangata ingo ya Lee Harvey Oswald, ile fasiutia o John F. Kennedy. Peitai, ele itu lai Oswald ile whamasinonga e tali I ona mōlianga I na ua fasiotia o ia e se isi tangata ingo I a Jack Ruby a ele I o ile aso le whamasinonga. Na whaana na uma iei male ano ano whamatalanga whaatupu po o conspiracy theories ile mafua anga o le fasiotia o John F. Kennedy. A e po o ai moi na whanaina le peresetene. E a amatamai ile CIA, le mafia, Le peresetene po o le peresetene langolango ia Lyndon B. Johnson, le taitai o Cuba Fidel Castro, ia ato ai ma le Soviet Union ma le KGB.
And there are still hundreds and hundreds of pages of classified documents that President Biden has not yet released to the public. So it the absence of information feeds theories. But I think most people believe that, yes, Lee Harvey Oswald, if he was not Saul, was absolutely central to it. And people can get into they can exercise themselves forever about it, but I think it will never be completely at rest. But I think the consensus is history has spoken on this issue.
Bruce Wapa. Ile ono se fulu tausanga, talu ona fasiotia John F. Kennedy. E yai se isi peresetene na tula I maiai, e tai tutusa. Na saunua Bruce Wolper o le Universite o Sini, masalo na o le toatasi leisi peresetene e taifaatusa I a John F. Kennedy na o Barack Obama.
And so then you think of the intervening presidents. It's really just President Obama. What Obama captured was the Kennedy spirit, So it can live in the hands of gifted politicians, political leaders today. We don't see much of it. We don't see it with Trump. We didn't see it with George W. Bush, maybe for a moment after 9/11. But the intervening presidents were some good, some bad, but none of them had that style and spirit of JFK.
Mai le United States Study Center I le University o Sydney, Bruce Walper. O le reporting fa maupopoina Sam Dover, mo le SBS News.
Toi fia faafofonga I nisi talafapea? Faafofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.